Rocker. Wasiwasi wa mapenzi dhuluma, sio kwamba matatizo na yaweza, mama yanauma. Mpaka kiza kinatanda, unahisi hauonekani. Sema mimi ndo nakupenda, najifanya kama sioni. Kwako kauli sina, akili ndo inakutuma. Umedanganywa na ukimya, leo penzi lake ukautuma. Ukimya wangu sio uoga, ukimya wangu sio uoga, ukimya wangu sio uoga. Wanakuona na vurudi night na my love fight. Mezani chakula kuna ila nafunga tu. Hata unikute na furaha tanu na tu. Aundo ushajua I love you. Kwako kauli sina, akili ndo nakutuma. Umedanganywa na ukimya, leo penzi lake ukautuma. Ukimya wangu sio uoga, ukimya wangu sio uoga, ukimya wangu sio uoga.
I don't know what's killing me more, talking to you or not talking to you. If you could read my mind right now, you'd be in tears. Rocker.